sababu sina hela obiti maringo sifa za uzuri wako zilinifanya nijie kichwa kichwa bila kuuliza sasa umekuwa dalali unaunadi utu wangu obiti maringo sasa umekuwa nanali unaunadi utu wangu obiti maringo
hapa nilipofika panatosha sijefuka ugonjwa nikakosa dawa hapa nilipofika panatosha sijefuka ugonjwa nikakosa dawa Najua nina kiu na wewe nitakunywa maji nitulie
mama
Najua nina kiu na wewe nitakunywa maji nitulie Maringo iti maringo Nitakukumbuka daima Maringo, piti maringo Nitakukumbuka daima Kwenye kitabu, chakumbukumbu Mateso yako, nitaandika Kwenye kitabu, chakumbukumbu Mateso yako, nitaandika
Dada Kawasaki alinikanya Hapa mjini, nenda pole pole,
pole, pole.
Utavamia walanguzi wa mapenzi Waikange roho yako, inyauke kama mti
Maringo, piti maringo
Maringo,
nitakukumbuka daima
Maringo, eh
Maringo, piti maringo
Maringo,
nitakukumbuka daima Kwenye kitabu, cha kumbukumbu Mateso yako, nitaandika Kwenye kitabu, cha kumbukumbu Mateso yako, nitaandika
Dada Kawasaki alinikanya Hapa mjini, nenda pole pole
Pole pole
Utavamia walanguzi wa mapenzi Waikange roho yako, inyauke kama mti
Maringo Piti maringo,
maringo,
nitakukumbuka daima.
Maringo, eh.
Maringo, piti maringo,
maringo,
nitakukumbuka daima. Kwenye kitabu, cha kumbukumbu, mateso yako, nitaandika. Kwenye kitabu, cha kumbukumbu, mateso yako, nitaandika.
Dulce Cariño kaka kibene salimia Dubai. Wapi kahungu? Sio Dubai. Sad machine. Salimia Kemeke Squire. Me parece.